aje ni aje Iwacha ni kushoju ya mungu na ni Ni aje ni aje Iwacha ni kushoni mzuri na ni Kila kitu joni yeah 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 Kula kulala joni yeah 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 Ataka kitu joni yeah 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 Pia kungara joni yeah He is so good He come taste fancy He is so good He's been good to me yeah. Kuje ni wase Wacha ni washo sho sho kuje ni wase Mutaimba so so so
Kuje ni wase, kuje ni wase, wacha ni washo shosho. Kuje ni wase, kuje ni wase.